하나님 충가지 왕국 같이
Sitani fata
siku zote za maisha sema Bwana Bwana Zamani sijaona achuma chuma 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 achuma chuma chuma weka vigelegele tunde 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 sijaona mamchezea rumba bwana tunde Mshika jirani yako sijakuona sijakuona aha chuba 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 watu wa zamani nisikie vigelegele